amor. Oh, baby, mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani. Ni gege, ni gege, mikoko tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby, hani bu mon amor. Jina gani mahabuba lazizi. Mon amour, oh, mon amour.
Kimamba on the beats.
Hey, hey, yeah. Baby, hey. Moyo ni vonika, never seen before. Unavyonipa, never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, umwavulie.
Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabali. Ni gege, ni gege, mikoko tabani.
Mi amor,
nikuite jina gani baby, hani.